I can officially say
Westside Music
Love.net. Made it now. Money gift. Holy King C4.
Hey yo.
Stop.
Pata pata. Hey Olaka. You killing them, son.
Do go before I go. Gotcha.
Fall in love with your puma. Nakache boto chana kwa chang. Fall in love with your puma.
I can officially say I made it now. Holy King C4. Let's go. Ufya my love. Nali rufya tension. Umutima nali pasa love potion. Hapa nafika we can push a question. Bali chite cause yali fya my lesson. Nali sala chapta yali pita season. Count me off, muma preparation. Otherwise ila yali ni probation. Tenting kwa nishe neba my love potion. Maybe kuplaka no kuomba na my session. E finger panga kwa sensi muno nation. Naba gai gai muma celebration. Bele chipotolo, that's all I can mention.
Fall in love, utabesha kuno. If you're my love, utatwesha kuno. Fall in love, utabesha kuno. If you're my love, utatwesha kuno. Fall in love, ufya upuwa. Nangache boto chala kwa chant. Fall in love, ufya upuwa. Nangache boto chala kwa chant.
Dava wa muna wa ni majant. Dava wa muna maje divisen. Da baba gero haba ni majangi. Da baba gero manje ni fisen. Muli happiness.
Nimu kodi one. Kodi one. Happiness. Nimu kodi one. Kodi one.
Haba ni potolo. Potolo. Potolo after je potolo. 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 Potolo after je potolo.
When is three speaking. Mana ni maya vela ma feeling. Ni maya za kuwa pasira mtima. Bati wanapaka voni punjira mtima. Na vita gata, na papata. Ungafe ukali munyamata. Mubotolo na una mosokolo. Nalema na vogwira na jikololo.
Fall in love ufya upuwa. Nangache boto chala kwa chant. Fall in love ufya upuwa. Nangache boto chala kwa chant.
Dava wa muna wa ni majangi. Dava wa muna maje divisendo. Dava wa gero wa ni majangi. Dava wa gero maje divisendo. Muli happiness.
Nimu kodi one. Kodi one. Nimu kodi one. Kodi one.
If you from my love vina pressure. Mutimu baba ryose tefa. Bama kala hori bakubwela. After touch in it danger. Better name win and if you're single. Fully to mingle. Gati padumba siripo. Imangala bisi vina nyimbo. Eyo matelo angon. Saturday market. Kuno, 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 kuno.
Download it for Westside Music Blog.net.